wadanaha kongareska mareykanka Keith Ellison oo laga soo doortay gobolka Minnesota waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta waddankan ee hore u saadaaliyey in Donald Trump uu ku guuleysan doono musharaxnimada xisbiga jamhuuriga, taasi oo dad badan xilligaasi u arkayeen inaysan dhici karin. Haatanna in Donald Trump uu ku guuleysan karo madaxtinimada Mareykanka meesha kama saarayo. Sannad ka hor waxaan u arkay inay suurtagal tahay arrintaasi. Runtii waxaan saadaaliyey inuu dardar ku socday ololihiisa oo uu gacan u haatinayay dadka caraysan ee bulshada ku dhex jira. Waxaan u arkayay inuu haysto fursad fiican inuu ku noqdo musharax. Aad baan uga xumahay in hadalkaygii uu dhab noqdo. Waxaan jeclaan lahaa in hadalkaasi beenoobo. Keith Ellison waxa uu VOA toddobaadkii hore ugu sheegay magaalada Philadelphia in Donald Trump haddii uu madaxweyne ka noqdo waddankan Mareykanka ay taasi waxan uga dhigan tahay Mareykanka. Waxana uu ku dooday inay keeni doonto in lagu xadgudbo xuquuqda aadanaha, xorriyadda saxaafadda, iyo in isla markaa uu Donald Trump abaalmarin doono dadka qaniga ah, dadka faqrigana aan waxba la siin doonin. Donald Trump ayaa isagu hore u soo jeediyey qorshe ah inuu si ku meel gaara dadka muslimiinta uga mamnuuco dalka Mareykanka ilaa inta sida uu sheegay madaxda waddankani ay ka go'aaminayaan waxa la yeelayo. Goor dambena waxa uu ka soo dabcay mowqifkaasi isagoo sheegay inuu doonayo in baaritaan fog lagu sameeyo dadka ka imanaya waddamada ay ku badan tahay argagixisada sida uu hadalka u dhigay. Laakiin Keith Ellison waxa uu sheegay inuusan rumaysnayn hadalkaasi Donald Trump, waxana uu sheegay in Mr. Trump uu doonayo inuu muslimiinta mamnuuco. Wax iga khayr badan ma jiraan oo aan qaban lahaa oo aan ka ahayn inaan ka shaqeeyo sidii looga guuleysan lahaa Donald Trump. Waa hawshayda koowaad. Keith Ellison waxa uu hore u taageeray musharaxii ay loolamiyeen Hillary Clinton ee Bernie Sanders, waxaase uu haatan taageeraya Hillary Clinton isagoo sheegay inay noqon doonto madaxweyne wanaagsan. Waxa uu sheegay in culays badan uu saaran yahay muslimiinta waddankan, kaasi oo ka imanaya dhinaca xisbiga jamhuuriga. Waxaana uu sheegay in dhinaca kale muslimiintu ay ka shaqaynayaan sii kobcinta doorkooda iyo dhaqdhaqaaqooda bulshada dhexdeeda.
In Minneapolis, we have a Somali Muslim member of our city council, Abiwar Sami. We have a Somali member of our school board. We have a Somali, two Somalis contending with each other.
Runtii magaalada Minneapolis waxaa ka jira xubin Muslim ah oo Soomaali oo ka tirsan golaha maamula magaalada. Waxaa jira xubin Soomaali oo ka tirsan guddiga maamula iskuulada. Waxaa sidoo kale jira laba qof oo Soomaali ah oo u tartamaya baarlamaanka gobolka. Waa wiil iyo gabar Soomaali ah, Ilhaan Cumar iyo Maxamuud Nuur. Waa wax wanaagsan arrintaasi. Waxa uu sheegay Keith Ellison xisbiga Dimuqraadiga oo ay haatan midaysan yihiin ayn xoogga saarayaan sidii ay doorashada ugu guuleysan lahaayeen, ajendaa xisbigana uu hirgeli lahaa. Waxa uu sheegay in waxyaabaha ugu waaweyn ee ay qaban doonaan ay ka mid yihiin in la kordhiyo mushaarka lagu shaqeeyo saacaddii oo la gaarsiiyo ilaa $15, booliisku aan loo hubaynin sida milatariga oo kale, iyo weliba hagaajinta sharciyada socdaalka, cadaaladda iyo waxyaabo kale.
So at this time, you know, we're doing good.